jaricha funana raro kwakwana saburu kuna banda bori pambanda chiranga hotangana chisafari chia tula ndo zivona zino musa chivoto munjigere ofa vangana ndivone vo mushera muya ndingazvone ndo dzimuvera ndo dzionera na mwana wavudi wona kende murau ticho umere ototambanga chipinga ndichimufuna mara disa donchitere ndichimuitela zvine azvitoda ende ngo ndisavuyi nda muzvifera rova rojana na anivesari ndisatembi uri zvingafera mbilo ikwasha osala zvipisi utonga ngirasi yowela pasi ndomumwerera chipiri ndamudumisa ndomuwana afasi una zvinji zvaita ndotopumura ndasatodi na rasi muthu yajiga wachencha muvala na vathu vajena vata jelasi nawona ndisongolova u ḓo dzulela elelwa misi yoṱhe rachifodana speak nga dzaifone uri nduni ri roṱhe uri inwi ni kho chit na chitanga cho fbay tovo ri tifuni j ndivenga u vanga bay ndo kondelela dzi pain ndi tshi ḓa hanu na rain ro ḓivhisa na mdin ri tshi vha roṱhe madin mara hoke outin inwi ipfa ni vhangana ni ḓo dovha na vhengana ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo amba uri no vha valungana vasinaeka ndo vha ndo tonkheta mara ni nangheta ndi ḓo wana wa betha vhangana zwithu zwi tsha ṱangana